kidogo kumepambazuka asubuhi, tupashuka nukate na kupambana, hata hicho chakula nisijui, kila kukuchapo ni bora ya jana. I have to make my mama proud, kupambana ndo nguzo yangu, hapana kamwe sitachoka mpaka nimiliki vya kwangu. Kuna mchana, iwe mvua iwe jua, tapa tabana, mina aso sana. Siku na mchana, kwenye mvua kwenye jua, tapa tabana. Maisha magumu wala usikonde, mshukuru Mungu kwa kupelo tonge. Wewe mbambo chokuwa kibonge, miliki pesa majumbo sichoke. Fall down 7 times, stand up 8. Trust in the timing of your life, even me.
Good love.